This is the African music mix on the Voice of America.
Baby, over the hills, the valley and the mountain. You have me want the love to flow like a fountain.
Another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
I'm
positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Aha! C'est du lourd! Shaba Maria, Hamid Bouchnar, écoute, c'est pour toi!
African Music Mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
You don't have to be impulsive. Stay calm. Adapt or die!
Namukasa Beko, Nyanko, Tetem Kwan Chaya Haya. Come on.
Me out to know one line. Now see, come on, Muamu Dummy, Muamu Dow, the Kadi, Tirabe, went yes, and Kanamu to Kunia, Ayamuti, no poor Matias,
if you're looking for tunes,
You've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Jota nipenda mini sipongara. Jota nipenda mini kiwafukara. Jota nipenda. Au jota niponda. Jota nipenda mini sipokuasta. Siku nimechacha mini mekosa chapa. Jota nipenda. Au jota niponda.
Hawapigi tena track redioni. Hata kwenye TV haunioni. Na jina haliendi chini. Najua unachangaa hata misiju kwa nini. Ha, jionge nipenda kani singe kwa star. Kwa sababu sio handsome wanasema unge kata. Ha, mini msanii na ndio maisha na yoishi. Sometimes sina kitu lakini na kuambishi. Nikipita manukatu wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufi ya Gucci. Kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mini mbaka ndani sebleni. Cheni kubwa shingoni. Na hereni huku na huku masikioni. Na nashanga mamako haniti tena muhuni. Nasikia litua chosen lipo ingiliwa na gani. Jonge nipenda ningelo stiniwe fukara. Aunge niona stili ili nasifai kwa biashara. Ha, mindo sugu hautapada wana bora. Asikuambia mtu kitu. Mamitozi na matubi kwa natuwa wana kitu. Kiwese geji kwa chini. Dumana vyo chini. Unastaili kilicho bora ni lazima uwe makini. Sema ni kuite nani au kwini kama Dorini. Nambia utanipenda kani sipo kwa ta. Na kama siku ntalosi na nikikosa chapa. Talk to me.
Jota nipenda mini sipongara. Jota nipenda mini kiwafukara. Jota nipenda. Au jota nipunda. Jota nipenda mini sipokuasta. Siku nimechacha mini mekosa chapa. Jota nipenda. Au jota nipunda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha. Hawa nilionao kwa siku wataniacha. Wametulia, wameficha makucha. Nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha. Wananichora kila ninachofanya. Nikiwa nao pembeni wananisonya. Si wasichana, si wavulana. Watoto kwa wazee, mazee kwa vijana. Niko na kila siku bega kwa bega. Hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga. Kila sentence mwisho ni kweka ga. Mfano alikula nasema alikula. Hata siku za kazi sisi ulabu. Sisi ni ratu, hatupendi tabu. Rafiki zangu, kwangu ni ndugu zangu. Domana na shana, kila kilicho changu. Lakini je, tutakuwa pamoja. Siku maiti, nikianguka moja pamoja. Mtani hug, au mtani tus. Na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi. Je, mtani paishima kama zamani. Kipindi hicho mina ngara jukwani. Mapomota je, mtakwenda hewani. Japo kuni sabai, au ndio bye bye.
Jota nipenda mini sipo ngara. Jota nipenda mini kiwafukara. Jota nipunda. Jota nipenda mini smoku wasta. Siku nimechacha mini mekosa chapa. Jota nipenda. Au jota nipunda. Leo, leo, leo. Nataka majibu kwako. Na ukweli wako. Leo, leo, leo. Nataka majibu kwako. Kweli wako lady. Jota nipenda mini sipongara. Jota nipenda mini kiwafukara. Jota nipenda. Au jota nipunda. Jota nipenda mini sipokuasta. Siku nimechacha mini mekosa chapa. Jota nipenda. Au jota nipunda.
Aita chimbi chikoli na wali. Biasa la kemaso ade biati meni koli na wali. Sola mutere asala ngu balusa na miambi. Si wali na duape. Nila fami chikoli na tena genzoni. Koli na tomba wali nilo mumbe nindero janada. Aye marguerite mwabwenzoni mama. Ake senge soedi dunia.
Ah!
Mogwenzoni Marguerite, Yeti Kigila, Akesenge, Koma.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
I'm There is no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
music, commercial free, on your favorite radio. VOA Africa.
Big town. If I get to Kisumu, I get a bus to Nairobi. I said bye to life with Ongete. Went to the city to find a job from Odero. Kanena chopo Kisumu, eh? When I reach Kisumu, Kakamega basotera, Oricho basotera, Nakuru basotera, Naivasa basotera, Eldoret basotera, Odiero kanenena, Odiero so rafuok. Rafuoko donje dala big town like Nairobi. In a Kisumu, bound to pass. I was living in Landimawe, drinking Kariobangi, Tumo Bagin Pakache. My name is Makadem, and I'm here to my dog, Kimmy Sieni, Kona Kona. I saw many Joro Chere, Gladin Yamburuku, as a cobbler. Watch on you walk on a monyele, that won't get. Watch on you walk on a monyele, I do get. Well, my year, well, yell the word I leg up. I said, Bedokata grataga, Akiaka to swayo, Jepo to swayo tago. Can I not you on a year when on a good faith? System, okay, dear bass, can't boing out my law. Sofa set okay, dear bass, TV set okay, dear bass, Kabat be okay, dear bass, can't boing out my law. In a kissumo bound to pass.
Africa Music.
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Yeah, you need Kashishobe. I'm Samini Pabuvi, I live in Ravano Konava for. But we serve a Kube Penetinari no Mukashana, Mutauni, Mona Fintu, and Tamayo, no Mokakumbavani. Chuponi babidi, babidi, uwa buta tuni kabola, sunga kasanga mwini so, nga wabu tukila, uwa unaula, kwa hidi seti shinka, kukapanya neko kwete fye.
There's always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
I'm gonna go